jaribu.
Mi kwako chizi kabisa, tena umileme. If you, you know, you know, you know. Baba ya umenishika, na siwezi ficha. Sija ukago, kago, kago. Your medicine, gonja mi, nitibie nipone. Sijiwezi, tadedi, bila wewe stopo. Na siamiliki, wako mi, penzi lako fine. Moyo unatakata, benzi shata shata.